mal kong phathela into ezincane lapho lezi engizithanda ungazikhohlwa ama-chocolate ama-ice cream lezo zaziyo ezingizithanda
hayi bana bamajajiya banyaka sela lesela leseyambona seyiri inzulu lamwe bafuna loko na loko na loko bana bamajajiya banyaka sela lesela leseyambona seyiri inzulu lamwe bafuna loko na loko banyaka sela lesela banyaka sela lesela banyaka sela lesela banyaka sela lesela bafuna loko na loko bafuna loko na loko bafuna loko na loko bafuna loko na loko Children of these days, they want everything in this world. Zinganza namuhla sifuna yonke into yasemhlabeni. I bought you this, I bought you that. You told me you were satisfied back in the mall. Today we here, down the street, and you still wanna grab something more. Each and every day too, my baby, ufuna yonke into yalomhlaba. Come on, come on, you need to slow down. You know everything's all about the money. Stop, please, babe. Kufuna na loko na loko. Banyaka sela lesela. Banyaka sela lesela. Banyaka sela lesela. Banyaka sela lesela. Bafuna loko na loko. Bafuna loko na loko. Bafuna loko na loko. Bafuna loko na loko. Banyaka sela lesela. Banyaka sela lesela. Banyaka sela lesela. Banyaka sela lesela. Bafuna loko na loko. Bafuna loko na loko. Bafuna loko na loko. Bafuna loko na loko. So unfortunate if you don't see how important you are to me, baby. I try my best in a way that I can now just to make you happy. Always been around through the struggle and the pain, yeah, yeah. Hey, would you stay around, won't you play, yeah.
HipHop.com.